Y'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Parliament Speaker Nalongo Annette Anita Among'o asabye enkola ya Parish Development Model PDM eteekebwe mu nkola mu bwangu era mu ngeri ennungi okulaba ng'eganyula Bannayuganda. Bino abyogedde wakati nga Parliament eyanjulirwa alipoota y'omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti by'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025. Kyokka okusinziira ku alipoota eno, omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti Edward Akol ategeezezza nti wadde nga gavumenti yafulumya mu bujjuvu ssente ezisoba mu katabali kakamu ku nkola ya Parish Development Model, okusoomoozebwa okuwerako kukyagenda maaso okulemesa enteekateeka eno okukola obulungi. Mu kusoomoozebwa okukulu okulagiddwa, mulimu okulwawo okufulumya ssente eri SACCO eziganyulwamu, SACCO ezitaliiwo, okukyusakyusa ensimbi, okuddingana kw'abaganyulwa n'obutaba na bisaanyizo bya SACCO ezimu n'ebintu ebirala.
Right, Honorable Speaker, despite this progress, I identified areas that require improvement, and this includes lack of alignment of parish priorities to local government budgets and work plans, delays in disbursements of funds to households, cases of ineligible projects implemented, and that some of the projects were non-existent, although funded. There were also diversions of funds and cases of duplicate recipients noted among households. These areas were noted shortcomings.
Mukwanukula, Speaker Annette Anita Among'o asabye yafesi y'omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti okukolagana obulungi n'okuteeka ebitongole bya gavumenti byonna ebivunaanyizibwa ku nninga okulaba ng'enkola y'enkulaakulana ya PDM etuukiriza ekigendererwa kyayo. Bw'atyo, akikkaatiriza nti gavumenti tesobola kubuusa maaso bannayuganda abasibiddwa mu bwavu so ng'abantu batono ddala be baganyulwa mu nteekateeka z'okukendeeza obwavu ezigendereddwamu abantu abatalina mwasirizi.
Starting with a new term of office, as we appropriate money, want so many people out there, like the PDM, want the money to reach the final user, to the final beneficiary. But the problem we have is the diversion of this money. The problem we have is the money does not go to the intended beneficiary. Auditor General wants you to be a whip on this. This money should go to the right people. Because we cannot appropriate the money, and then we have 70% of the people who are rich, and then the 30% cannot get anything.